sembera tonna nziramu tende walirwa lowoza nti bya sabate bituka mama wanga kubira chanene mokumuyamba atenga siba mugamba nti kwensinza ye kwenyini byona mukazi watu azenga tusabiro tuobula mubusinga ateba siba batu gambe sala yomuzado jiulira nyo mukama nyanukula mukama nange nyanukula mpulire kale mama byasawa oyanukule mukama nchimanyo chisobola nyanukula mukama nange nyanukula mpulire kale mama byasawa oyanukule mukama nchimanyo chisobola na musanga luli kama sikaka muyunguka kasita ya manya cheno chendi obula mubusitoa agamba ntikale nebota muwana ya bana betulabide echimusanyusa kwekulaba ngatumwenya mukazi watu siba munyumiza kumukamata lekulira bantu mugamba ntyantinze tompo wabali abalala wechiba chingezo mukama nsikiriza na ensaba nange kusanyu saba mbele konga abalala mpe kubujulirwa nyanukula mukama nange nyanukula mpulire kale mama byasawa oyanukule mukama nchimanyo chisobola nyanukula mukama nange nyanukula mpulire kale mama byasaba oyanukule mukama nchimanyo chisobola nandigambye nti ndi mubi obolyawo kuba wagamba nti obutali butuukirivu bwe butugoba okumpi nawe naye wagamba muche mujaba bitutese kati nzuno munange sabo nzikirise nga bwendi amagezi nsabyo gampe n'obugagga nabwo bumpe okuganja nakwo kumpe abaana bange obawangase nsaba nkola omulimu gwonge singo teyekise tata nsabyo mpulire koko nyanukula mukama nange nyanukula mpulire kale mama byasaba oyanukule mukama nchimanyo chisobola nyamaperera abaana bange mukama nange bambi mukama ndi muti okutali na bikola oyanukule newakantyayo saba nsimbire mama mukama nange bambi sebo omubiri gwenga gunafuwa baya kulabe nze ne bwe basonda siwayo atenga njagala mpulira.